skin sevinga bidwa omusajja na mwagala nyone mu mutima ne musembezele chadia ne musitula ne mutwalira bakadde ye waye bibye byonna kuwange alita wayagalira anchoye
www.djericon.com.